chao.
Yeah. Messi. Facts only. Yeah. Yeah, check. You paid me before I knew you. The old me is better than the new you. Kona wins it better than Muguyu. The fool who says you a rapper, akutusi wakufulula. Kemu chonga chonga body beast. Bifu ni wo wana biva Bobby East. Unani problem ya kuyanga. Kuva dope boy shua uyoko pelanga. Boom boom, all the best. Mwiteleze yetatama yetu buzz. My fans niba opeli the hate you bra. Semu fapani niba baka you way too bad. Hakuna ya kulata andemo just get your bag. Muwela kai kwa silo zinji sinyanja. Upie vasi nanja. Yeishwe ziki munga ayona amuna direction. Just know abakulati kwa sinanga. Rich kid barose ni breezy. Novata kuwa kena api. Seva eza ignore and nothing ever came up. Andaji alati kuku utwa neva munko. Beta ni kutoma ngoma sunko. Kukutuwela butoto kona mobu melela. Malozi vali njai natu afo inyelela. Fani sapila ukaye melela. Sipula kisaka anilata na inelela. Kwa pati hakuna niana kueza notice. No fun, no pick, no fun, no peace. No shine, oh please, no sun, no kiss. Offline, mosi nwela njilusas, no peace. Yeah. Fani bezilu mifitile. Bakumina wakwa mungu luva fitile. Neni kaeza chwani never sitile. Zino simachika kona ene niva sitile. Lukute kwa bu producer chai chai. Kifoe murape kiza kwai kwai. Kwa singi nki ozo nukaya kai. Muka utwa fela kulikeva yo ikaya tai. Ten pin ni chile tukwa chwani. Tona never tukwa chan. Netukai amuela. Kuihana tuka chan. Nimulilo tuka chwani. Tusani chonga chonga totu noa matucha chan. Kitucha kan. Totu mikola you never reach this. Which beef yemu vata your bars a weak bitch. Each bitch kawa pela same bro I wish bitch. Yao ya pita kwa zone listen to we speak. Knockout kufelile kuyema. Yoma ulumelanga baba telele kuyena. Akuna king ya iketi kelo yokilema. Chambo akuvone wikele yokilena. I'm out, Milango.